Here the psalmist speaks
Apha
in Psalm
umdumisi uyathetha
78,
kwindumiso.
verse 1.
Sahluko samashumi asixhenxe anesibhozo, umqolo wokuqala.
Give ear, O my people, to my law. Incline your ears
Ubekeleni
to the words of
indlebe
my
umyalelo
mouth.
Wam bantu bakowethu.
I will open
Athobeleni
my
indlebe
mouth
amazwi omlomo wam.
I will utter dark sayings
Ndiyakuvula umlomo wam ngomzekeliso. Ndiyakumpompozisa iintsokotha zamandulo. Esakuvayo sakwazi, abasibaliselayo oobawo. Asikukugusha koonyana babo, sobalisela isizukulwana esizayo iindumiso zikaYehova namandla akhe nemisebenzi yakhe ebalulekileyo awayenzayo. Wamisa isingqino kwaYakobi, wabeka umyalelo kwaSirayeli, awawumisela oobawo ukuba bawuzise, bawazise oonyana babo, kuze siwazi isizukulwana esizayo, oonyana abaza kuzalwa, basuka babalisele ababo oonyana.
Not forget the works of God.
Bayame ngoThixo, bangazilibali izenzo ezincamisayo zikaThixo, bayilondoloze imithetho yakhe. Kude kube lapha masimeni sithandaze.
Heavenly Father, we come to you.
Bawethu semazulwini, siza kuwe kweli thuba, sihlangene phambi kobuso bakho, sicela Nkosi uba usinike incebo.
What we have heard, O God.
Uba sigcine oko sikuvileyo o Thixo. Hayi kuba sigcinele thina kuphela Nkosi, kodwa njengoko wayalela abantu bakho amaSirayeli abenyulwa bakho owazenyulela bona Nkosi, wabazisa onke amazwi ukuze bawave bawavakalisele nabakude baxelele nabantwana babantwana babo. Nikinceba Nkosi ukuba silithwale eli lizwi into esiyivayo, sinike imbeko, sidumise Nkosi, siphamise igama lakho oNkosi. Siyakubulela ukuba uthe wathetha. Siyakubulela usathetha Nkosi, uya kuthetha oThixo. Sinike inceba Nkosi uba silungele ukwamkela Nkosi. Sinike imbeko, sikudumise Nkosi Msindisi wam. Ndiyakucela Nkosi, sikelela bonke abacele ukuthandazelwa Nkosi. Sikela okunjalo oodade abacele udade ocele simthandazele Nkosi Msindisi. Nika amandla, imbeko nozuko, sinike igama lakho. Sisikelele ngokuhlanje oThixo, sinike ilizwi. Sikela umzalo wam oThixo, mnike inceba. Nika ilizwi lakho, uthethe nathi. Size sikunike imbeko, sikudumise ngenyameko. Oh, Nkosi yamazulu, ngoku ndilahlekelwa ngamazwi Nkosi. Wena Nkosi yam noMsindisi, njengoko sime phambi kwakho, njengoba siza kuwe oNkosi, uyazazi izicelo zethu Nkosi, uyayazi iminqweno yethu, uyakwazi ukuswela amandla kwethu. Kodwa siyakubulela Nkosi kuba kuwe khona amandla. Ndiyakucela Yesu Kristu, tyhila amandla akho ekudunyisweni kwegama lakho. Amen. Ingachopha phantsi. Indumiso nembulelo kuyo iNkosi ngayo inyweba esithe sayifumana uba sinqule sinike imibulelo kuyo iNkosi. Singacinga kumaxesha nje okuninzi kubekiwe nje ngokulula, kwaye uThixo uzifihle kuko konke okulula. Xa siye sizithoba kakhulu, kuye kuba ngcono uThixo ufikela kwinqaku lakhe ngathi. Konke ke ukuthandabuza sisikhubekiso phambi kobuso bukaThixo. Uba sithatha abaprofeti bonke babengagqibelanga, konke kuseBhayibhileni.
How often have you said it?
Kwangapi siyithethile?
But Branham also said it.
Umzana uBranham naye wayithetha.
If men had written the Bible,
ukuba umuntu ebebhale iBhayibheli,
then everything would be missing.
Ngoko yonke into ibizawubi isilela malunga nembono zabantu abo bazibhala ngokwabo okanye ba ibhalwe ngabani na. Kodwa yonke into ililizwi likaThixo. Siyacula kuculo kukuba kukhona amandla egazini lemvana. Kwaye bekumele ngicinge kwakhona malunga nofuduko abantu bakaSirayeli. Igazi lemvana laphalala kwaye abantu baphuma. Yayisisikhumbuzo sanaphakade kwaye uThixo wasimisela. Kubo yayinyaniso yembali.
They were no longer waiting for it to happen.
Babengasakulindanga ukuba kwenzeke. Kwakwenzekile kubo.
The blood had been shed.
Igazi laphalala.
The atonement had been made.
Ucamagusho lwenziwa. Ufuduko lwathabatha indawo. Yayinyaniso engcwele. Kwaye akuthiwa kwawuphinde kwenzeke kuphinde kwenzeke kwakhona. UThixo wenzela bona kwenza kwakanye ekwenzela konke. Kwaye useyinyaniso kumnqophiso wakhe. Ewe, ndiyakutsho ngoba igazi lemvana kaThixo liphalele kwaye umnqophiso wanaphakade uthe wamisela ngeGolgotha. Bonke abantwana bathixo bangaphuma bekhululekile. Ngumsebenzi ogqitywayo uThixo wenzileyo. Ndize nje ngoba nenze njalo ngaphandle kokufunda ilizwe elikhethekileyo. Ngokunjalo ndiyakucela ukuba uba nabanombuzo unombuzo nobunjani, mhlawumbi omnye wobuza kuze kuncede nabanye ukuqonda into ngcono. Ithuba nje limnyama. Ngokuqinisekileyo andiyazi yona mpendulo kuloo nto ngokunjalo, kodwa ndiyazi ngokwencwadi yokuqala abaseKorinte isahluko seshumi nesihlanu umqolo wesihlanu wesithandathu uPawulos uthi inkosi yamenza waziwa ngaphezu wazibonakalisa inkosi kubazalwana abaphezu kwamakhulu amahlanu nakwabanye. Ide ithi ikhulu elinamashumi amabini ayihlangene kwigumbi eliphezulu. Kunjalo nje amakhulu amahlanu ayephakathi kwabo bazinikelayo banikela ubomi babo kuThixo. Qinisekile uba uThixo wenza ukuqala ngekhulu elinamashumi amabini. Kodwa xa sifunda apha kwakulaa mhla wokuqala wePentekoste, ngomhla wokuthululwa komoya ongcwele, amawaka amathathu ongezwa ebandleni. Ngoko mhlawumbi ithi malunga namawaka amahlanu ulungiselo lwenkosi lwalungalambathi. Xa iyure kaThixo yafika kwathulula umoya, abantu baba ngumhlambi omnye. Ngoku imbewu enye yadubula entliziyweni zabo ngethuba elinye nje. Kwakubonakala ingathi bayishiya inkosi ngoku kwayiwa kubafundi bakhe. Kwabuzwa waya kubafundi bakhe uba nani niyakundishiya na. Kwabonakala nyhani kulolo hlobo. Kodwa aba bantu ngendlela ethile bathemba izinto. Nditsho nabafundi, cinga mhlawumbi ibhalwe incwadi yamashumi amabini nesine xa baza enkosini bathi uya kumisela nawe ubukumkani kwaSirayeli. Bathi siyathemba ukuba unokumhlangula uSirayeli.
other ideas.
Babenezing in
what was really coming.
Malunga nendo yayisiza. Kodwa
Calvary happened.
Ecalvary kwenzeka.
Resurrection and Pentecost and so on.
Kwenzeka uvuko iPentecoste konke nje. Yonke into yaqala kuwe ukuthatha ukuma kwayo kwakhona. Ndiyathemba ndingakuthetha ngokholo ndithi kule meko ngoku into enye iyawukwenzeka kwakhona ngokuba ngokuthululwa komoya lo endikholwayo ngentliziyo yam yonke kwaye siyakufunda oku kwiintshumayelo zikamzana uBranham uba khona iimvula ezimbini imvula yangaphambili eqhuba ehamba nokutyala nditsho nemvula yangasemva ewa phambi kwesivuno iwa phambi kwesivuno imvula nelanga zibalulekile uba zenze uba kuqhame kuchume kakuhle ngoku wakhe wathi umzana uBranham wena othethe imvula yangasemva awuyazi buthini imvula yangasemva ayikawi ngoku imvula yangasemva iyakuwa nje phambi kwesivuno kwaye yiloo nto sikulindile kwaye nditsho ukuthi ixesha lisebenza kunye nathi ndikuthetha ngolo hlobo ngokufunyanwa emntwini kodwa ngokuthina sisecaleni likaThixo andikholwa oko ndiyakwazi ndiyakwazi oko andiqinisekanga njengaloo nto oko yinyaniso emiselweyo nandakutsho kwixesha elithini konokuninzi uThixo akwenzileyo wakutyhila esingenakudlula nje andazi noba yayingumzana uSchmidt okanye omnye umzalwane andibuza kwiintsuku ezimbalwa malunga nohambo lokugqibela eliya eKorea andikhumbuli kakuhle uba yangubani kodwa yayingumntu othile kwamele ndiphinde ndithi ndandingazimnto eTaiwan ndingazimnto eKorea ndingazimnto eJapan ndingazimnto eChina ngesaquphe iingcango zavuleka indlela yalungiswa kwawuthi kwavula iminyango ngela xesha apho uya kuba nzima uba ukulindele oko kwenzekeni kwisithuba sayo yonke le minyango ilizwi lenkosi lithe lathwalwa njenjengoko watshoyo kwaye ngoncedo lwakhe sikhuphile ukutya ibike yinyweba yethu ukuba singakutyeli abanye singamoshi umdla wabanye asikwenza ngoko njengoko kukutya kwemvelo siye sakunika abanye kwabekwa etafileni abantu bohlulwa khona ukuze bathi xa belambile batye ngokwakho ngxoxo kuloo nto akucaciswanga apho akutolikwanga apho kubhaliwe nje kuyaginywa kwamkelwa ngoko sithi sonke sikwazi ukufikela kwisimo sokugqibelela kaKristu ndicinga uba yinyaniso ebalaseleyo leyo siye sohlukana ngokugqibeleleyo kuye nayiphi na ingcaciso kwaye sokwenza njalo kude kube sekupheleni kwaye uThixo akayi kusityala impendulo sikuthethile oko amaxesha amaninzi sidinga impendulo evela kuThixo engazi kwakhona ngamazwi kodwa njengokuzaliseka kwamazwi ukutsho ngemisebenzi nangenyaniso ngoko kuba yinyaniso phambi kwamehlo ethu ngoko siyakubona ukuphela kwento zonke xa sasikwaseirayeli sakuva amaxesha amaninzi apha umaphephandaba ngokunjalo yayikukukhunjuzwa kweminyaka engamashumi amahlanu anesihlanu ndaxela oko nalapho uba usukela ngomhla wenkululeko. Kwakucula elaculo lithi uzuko uzuko mayibonge inkosi. Kwaye babecula ubulungisa bakhe nenyaniso makuhambe phambi kwethu. Ngokuvakala okunye phantse ingamagama amanye sicula ukuba inyaniso yakhe ihambe phambi kwethu. Ixesha liyamka liyaphela, ixesha liyaphela, kwaye ngokunjalo singashiyeka nje sizimasile kuThixo kude kube ngoku. Ngalo lonke ixesha kwenzeke into, uye wasazisa ngale ndlela okanye ngaleya, okanye uthe wakhokela iindlela zethu, wakhokela iintliziyo zabanye ngendlela nje yoba intando yakhe yenziwe. Kwaye kutheni akumelanga uba simthembe ngolu hlobo? Njengobe ndihamba apha ecaleni kweyadi apha nje bendibulela uThixo nje, ndimbulela ngoncedo lwakhe nangokuthembeka kwakhe. Ayomeko nje yokwenza nje uba silapha, kwaye uThixo usincedile, uthe wakhathalela yonke into. Andiyithathi nje kancinci, kum luqinisekiso loba uThixo unathi. Azange kwamele nakanye uba sicele umntu imali. UThixo uthe wakulungisela nje kakuhle oku ngayo yonke indlela. Kwakusoloku pha kwaye ungayikhumbula iinyanga apho yonke into yayikhangeleka imbi kakhulu. Koku ngokunjalo ndandithule nje entliziyweni yam, ndithule nje ndingenamdla nje, ndandisazi. Ndishiyeka ndiqinisekile kude kube sekupheleni. Andazi uba ndithe ndawuphendula na umbuzo. Ngokunjalo ke amakhulu amahlanu yayingabantwana bayinyaniso bakaThixo. Emva kovuko akho akekho ongakholwayo owayibonayo inkosi, akho nobungqini obunye apho abangakholwayo babona inkosi emva kokuvuka kwakhe. Uphela abo bathe bazise ubomi obutsha ngamandla ovuko bambona. Wenza isithembiso kusiyakuba mzuzwana ihlabathi lingabi sanibona, kodwa nina niya kundibona. Lo nina ngabantwana bakaThixo abayinyaniso, bayakumbona, bayakuba namava ngamandla akhe ovuko. Enye icala nabantu wayephaa kwigumbi eliphezulu wazi kakuhle ukuba abantu abalikhulu alimbalwa abanakukonela phaa egumbini. Igumbi eliphezulu lalilincinci kakhulu, sasiphaya amaxesha amaninzi. Ngenyaniso ligumbi labantu abambalwa, kwabantu babephaa, Thixo aqala ngabo. Kodwa njengoba benditshilwa phambili, abanye bangena nabo. Mhlawumbi sikufundi lokhu apha kweminye imihlangano yokugqibela phayana ngoPetros wazalwa, esithi uPetros uzalwa ukutsha ngokuvuka kukaYesu Kristu kwabafileyo. Sikufunda oko kwezinye zeencwadi zikaPetros ngokwakuhla nje kukunye. Masikwamkele ngokholo kwakanye kuko konke ngegazi lemvana, uxolo, xolaniso, yonke into eyayikwenziwa ilunge ithe yenziwa yalunga ngamandla egazi lemvana elaphalala eCalvary. Unyana kaThixo wahlawula ixabiso elipheleleyo ngenxabo bonke oonyana neentombi zikaThixo. Yayingeyontlawulelo esisinyaniso, ngumoya oyintlawulela esisinyaniso kwintlawulelo yomzimba. Bafundwa kwabaseefeso sahluko sokuqala umqolo weshumi nesithathu. Uba koko mhlawumbi kwabaseefeso sahluko sesine umqolo wamashumi mathathu. Umoya nguye osisinyaniso kwintlawulelo yomzimba. Umzimba wethu usalindile, ulinde intlawulelo yawo, inguqulo yawo, ukutshintsha kusemzimbeni wovuko. Kodwa yomekwe njalo ke kwigazi. Igazi yayingeyontlawulo esisinyawoniso, yayingeyontlawulo yomphefumo. Igazi yayintlawulo epheleleyo ngenxa yakho nangenxa yosindiso lwakho. Leyo yinyaniso engcwele, ngendlela enye iyinyaniso engcwele nje uba silinde intlawulo yomzimba wethu. Umzimba ukawufumani intlawulo epheleleyo. Umoya esiwamkele enkosini sisinyaniso, ukutsho ke intlawulelo yangezantsi kuqinisekisa ukuba umphefumlo lo uhleli kulo mzimba libango likaThixo othe wahlangulwa ngegazi lemvana, uze umoya uhle phezu kwabo bantu baxhamlayo kwintlawulelo yomzimba. Ngoko ke kokona kubalulekileyo uba ngenyaniso samkele intlawulelo esisinyaniso yomzimba wethu. Oko kubaluleke kakhulu ngokukhawuleza ngokuba siza sibe likholwa, sibe nobomi bungunaphakade. Kwanele ukuba samkele intlawulelo ngegazi lemvana ngokukholwa kwinkosi uYesu Kristu. Umntu onjalo wamkelekile ekupheleni kwaye uyangena kubomi bungunaphakade athe wakwamkela. Kodwa xa sithetha ngoxwilo izinto zikhayeleka zohlukile. Ngoko ilizwi likaThixo kwabaseRoma sahluko sesibhozo sithetha ngomoya njengesiqhamo sokuqala esithi sisifumane. Umoya sisipho sikaThixo ngazo zonke isiqhamo sokuqala. Njengoba umoya wehla phezu koKristu unyana kaThixo emva uba ebhaptiziwe, ngoku uPetros wathi ngomhla wePentekoste, nibhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu kuze nixolelwe izono, ngoko namkele isipho somoya oyingcwele. Pha unyana kaThixo njengentlahlela, ngoko wonke onyana neentombi zikaThixo njengentlahlela. Usiba siyonxalenye yentlahlela, ngoko asimelanga sibe nexhala ngako. Singaqhubeka sikhonze iNkosi singenaxhala, kodwa ekupheleni emva kweminyaka eliwaka xa beya ukwamkela bangene ezukweni ngenxa yentlawulelo eyagqitywa emnqamlezweni eCalvary. Kodwa uThixo usimisele ukuba sibe kwintlahlela, ngoko kumele sibe nomoya kunye. Kumele ndiyifunde, ndifuna ufunda imiqolo embalwa phaa kwindumiso sahluko samashumi asixhenxe nesibhozo. Kodwa ngokuba sele sifike kuyo ke masiye kwabaseroma isahluko sesibhozo. Kwabaseroma isahluko sesibhozo umqolo wamashumi amabini anesithathu.
which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves, grown within ourselves, waiting.
Asiyo ke yodwa sisuka nathi banayo inhlahlelo yomoya thina aba ke ngokwethu sincwina ngaphakathi kwethu silinde ukwenziwa onyana inkululeko yomzimba wethu keleyo singafunda izibhalo ezininzi ezigxininisayo size sendlale nje lenyaniso ngcwele kwangoko kumele kuthethwe ba inhlahlelo kumele ibe nako kokubini kwelinye icala imbewu yelizwe kuba kunceda ntoni imvula enkulu kube kungekho mbewu emhlabeni kovela ntoni ngoko apho umhlaba owathi obukade uwomile uzawuba manzi nje kuphela iphele lapho kungancedi nto kodwa imbewu kumele ukuba ityalwe eyona mvula enkulu nditsho igazi lemvula ayincedi loo nto le ukuba imbewu ayityalwanga ngoko sivuya kakhulu kuThixo uba uzise lo mlinganiselo ungcwele ngolungiselo lobuprofethi uba uthe waxela umtshakazo yinyaniso abantwana bathixo abajonga izinto zenkosi ngokubalulekileyo
nje
bayaxelelwa into abadinga ukuyazi apha ngokunjalo sibuyele kwinqaku elinye njengoko kwasekuqaleni imbewu akuxoxwa ngazo imbewu iyatyalwa kodwa ngoku kumele siqaphele njengoba inkosi iyathetha kumzekeliso uba enye yawela emeveni okunye kwawela kumhlaba womileyo okunye kwawela ezindleleni apho kunjalo kumele kuqatshele uba imbewu etyaliweyo inako ukuwela entliziyweni kwintliziyo engenameva kuyo kodwa umhlaba othe walungiswa umprofethi uJeremiya uthetha kanjani thethelani oku athi lungisani umhlaba khona ukuze ningatyaleli phakathi kwameva kumele kube khona umahluko umhlaba kumele ulungiswe ulinywe ngaphandle koko ke kuyawukwazi ukuba kutyalwe sikuve kakhulu intshukumo yokugqibela intshukumo yokomoya ibekwe ngokukhethekileyo nje kugxininiswa kumoya kwa akho mntu nokukhanyela kodwa xa ilizwi laziswa kwabonakala nje oba nditshile uba imvula enkulu ingazisa nenkqwithela emva koko xa oku kumanzi kuphinde kome kwakhona xa ilanga likhona ayikho into eshiyekileyo ngoba akho mbewu kwaye ndibhalile ngako oku kwezinye zeeleta ezijikelezayo umzekelo phayana kwintshona yasemelika lo makholwa asemhlabeni aphilayo bayashumayela phantse iiyure ezingamashumi amabini anesine ngemini njengasehyde park elondon nam ndishumayela pha okwam kodwa kumele ndifole umgca kuba baye banintsi abantu abashumayelayo kuqala ngaphambi koba kuse bagqibi kude kuhlwe shumayela imini yonke amanye amaxesha iindawo ezininzi esempaka nabanu othetha kakhulu nguye onoba ingcaphephe ekufumaneni abaphulaphula abaninzi. Kodwa into ebendifuna ukuyithetha yile bakanye apho ulungiselelo kamzana uBranham lwathweswa ngempumelelo enkulu uba ndingayibeka kanjalo, kanye apho abantu bathi baba namava ngokusebenza komoya, bazivalela kwilizwi elalityaliwe kwaye ukubona uba ayincedi namnye kubo uba kuthe ayincedi namnye kubo ukuba ayithanga yahlelwa yimvula ekupheleni, ngaphandle oba imbewu kaThixo ityalwe entliziyweni yakhe kumphefumlo wakhe, emva koko inika inzuzo kuwo wonke umntu. Sazi kakhulu oko malunga nezolimo, lo ongatyalanga akanakuvuna. Wonke umntu kumele atyale ukuze abe nesivuno. Ngoku umhlwayeli kweli xesha mhlwayeli ilizwi likaThixo eliyimbewu, seyityaliwe loo mbewu, ngoku silinde isivuno. Kokubini kunyanzelekile ilizwi njengembewu ukuba alinayo imvula alinakukudubula iqhame kumhlaba omileyo, ayinakukhula. Akuncedi into kuthi uba sihlala ngumgwebo apha sithi bonke abo bathe bamanamava ngobhaptizo olukhulu lomoya bawuhamba bengaphethanga ukuba abayamkelanga imbewu elilizwi likaThixo. Okuyinyaniso kuko okuba bonke abathe bamkela imbewu kwaye ukuba ayithanga yonakaliswa, ukuba ayithanga yaniwa yimvula, ayinakuvela. Ayincedi into nakanye, imbewu yabuna ingaphumi. Kunceda kuhle kunjani ukuba nesisekelo sokwamkela imbewu nemvula kaThixo umoya ovelisa imbewu elilizwi kubomi bethu, kwaye kuphela ngoko apho siya kuba yinto uThixo afuna sibe yiyo, kwaye siya kwenza oko ngokholo. Siya kukwenza apha sifunda kundumiso, siqhubeke kwisahluko samashumi asixhenxe anesibhozo. Bubekeleni indlebe umyalelo wam bantu bam bakowethu, wathobeleni indlebe amazwi am omlomo wam, kanye eligama lithi umyalelo kwileta ejikelezayo bhale uMoraya othetha ukuthi ukutyala. Kunjalo ke umyalelo wawukho kwangaphambili imvula yomyalelo kwixesha lokuhlwayela, ngoko kuze imvula yangasemva nexesha lesivuno. Wathobeleni indlebe amazwi omlomo wam. Kuhle kunjani bantu bam, indlela yokuthetha ke leyo. Qaphela kakuhle bantu bam kwimfundiso yam. Singaya kumprofethi uMika nomprofethi uIsaya, phaa kubhaliwe ilizwi lenkosi liya kuphuma eYerusalema, imfundiso eZiyoni, entaba eZiyoni. Singaya kumaHebhere sifunde. Sifike entabeni eZiyoni, isixeko soThixo ophilileyo, ibandla lwamazibulo, umoya wabalungisa uthe wenze wagqibelela. UThixo ukwenze ngendlela emangalisayo. Ubekeleni indlebe umyalelo wam bantu bakowethu, ubekeleni indlebe wathobeleni indlebe amazwi omlomo wam. Ndiya kuvula umlomo wam ngomzekeliso.
I will utter dark sayings
ndiyakumpompozisa iintsokotha zamandulo
which we have heard and known
esakuvayo sakwazi abasibaliselayo obaba asikukufihla koonyana babo sobalisele isizukulwane sizayo iindumiso zikayehova namandla akhe nemisebenzi yakhe ebalulekileyo awayenzayo. Andifuni ufunda umxholo wonke kwakhona. UThixo uzenzele isikhumbuzo emhlabeni. Ukushiye ngasemva. Into uThixo ayenzileyo ibhaliwe ukusukela ekuqaleni. Kwaye ithe yashiywa kuthi. Kuthe kwadluliselwa kwisizukulwana uya kwisizukulwana. Sivile oko kunjalo ucacileyo phaa kwaSirayeli. Kunjani? Oonyana bayaziswa, bafunda, bave, malunga nento uThixo ayenzayo kubabo kwimihla yakudala. Kwaye bayafunda ngoko uThixo wakwenzayo. Ngamanye amaxesha kuyabonakala uba bashukunyiswa ngaphakathi kuko oko. Noxa umdiyadiya usephezu kwentliziyo. Kwaye thina esinokubona uzuko lukaThixo ngobuso obungagqunywanga kuKristu. Apithi asikufihla kubantwana babo. Kodwa sawubonisa isizukulwane sizayo. Kubalulekile kum kwaye ndiyakholwa kuthi sonke kuba sibe namava sizingene inkonzo apho uThixo aza kuthi azityhile khona. Kwaye abantu hayi uba simve yena Nkosi yethu njengovukileyo. Oko kungenzeka naphi. UThixo afuna ukusahlula ngamazwi kodwa ufuna uba sibe namava ngento eyenzekileyo ngento alungise ukuyenza. Ufuna sibe nesabelo kwinto alungise ukuyenza. Kwaye ndicinga ithi apha usilungiselele okukhulu uba singaza kuyo ngokholo olugqibeleleyo. Ngoku unako okupheleleyo, unako okuninzi ngaphezu koko sinothi sizicele kona nawo wonke. Kwaye singathatha phaa ekupheleleni kwakhe ubabalo ngobabalo. Sikwenze oku namhla ngokukholo, ngenyaniso ngokholo sithi, Nkosi, sihlangene apha njengabantu bakho egameni lakho. Sithe samamela amazwi akho neemfundiso zakho njengoba ufuna kuthi elizwini lakho. Siyakukholwa ngokungazenzisiyo. Apha sinezicelo zomthandazo, amanani amaninzi emeko ekumele sizise phambi kobuso bukaThixo. Kwaye ndicinga uba kumele sibhale ngenyaniso, hayi uba sijonge utshaba nje lusenza izinto, kodwa ilungelo lokholo uba uThixo avale alumise utshaba. Kwaye iNkosi isinike igunya ngaphezu kwalo lonke igunya lotshaba. Eli gunya liyakutyhilwa xa siza phambi kothixo sintliziyo nye, simphefumlo mnye, sithembele kuthixo ngokuthembana. Kwaye uthixo kumele aphendule. Kwaye asinawuba saqhubeka ngolu hlobo, hayi kuba sifuna ukumeyisa uthixo, hayi kuba sifuna ufumana indlela yethu. Oko makube kude, kodwa siyefuna into enye. Sifuna unika imbeko uThixo ngokholo. Simthathe elizwini lakhe. Emva koko sikuyekele kuye konke akwenzayo. Kodwa ndicinga uba sinelungelo oba sikholwe njengoko sitshoyo isibhalo. Nabantu ufunda ivangeli ngokukhawuleza ofunda kokubini kweminye imiqolo. Komnye umqolo uba inkosi yashumayela ivangeli kwabagulayo yakhupha iidemoni. Imihlangano wayibambela phi apho kungazuphuma dimoni kuphila abagulayo kungazukwenzeka mmangaliso yeyiphi loo ndawo? Cele nje idolophu indlu apho inkosi yeza ayenza nto. Oko kungaba kutsha kum, andikakufumani oko. Napa apaya khona weza, akusoloku kufana uba wayephayana ezothulisa inkqwithela eyodlisa abalambileyo athathe isonka, noba wayehlangula abaneedimoni aphilisa abagulayo asindisa boni. Akukhathaliseki noba yayintoni, kodwa wayesoloko esenza into kwaye kumele silunge uba uqhubeka kulungiselo lwenkosi kumele kuthabathe indawo ngalibandla, kwaye sithe sathatha inxaxheba epheleleyo phambi kothixo ngokuqhubeka kulungiselo lwakhe. Oku akwenzi umahluko. Asinomecaleni sithi hayi ke uthixo awukwenza yonke into. Uthixo awukwenza yonke into, kodwa uyakusebenzisa abantu bakhe ngakho oko. Soloko wathumela abakhonzi bakhe ebasebenzisa, wakwazi usebenzisa abantu bakhe uba benze intando yakhe emhlabeni. Kwaye ndiyacinga sinalo lonke ilingelo loba siphile ngokusekele kwizithembiso zelizwe likaThixo uba uThixo obuyisa zonke izinto uyawunika imvula phezu kwembewu ngexesha elifanelekileyo. Kwaye yanga uThixo angasinika inceba kuze inyaniso kungabikho nto ezawumosha iintliziyo zethu ezawuvela izame uphazamisa imbewu ekukhuleni kwayo, kodwa ukuba sihlambuluke entliziyweni phambi kothixo ukuze sikwazi ukwamkela imbewu ecocekileyo yelizwi lakhe elingcwele, ukuze siqhame esicocekileyo sivele ngoba bakhe. Ewe ke, abaninzi bangathandaza, wonke umntu angathandaza, kwaye singathandaza xesha elide ekhaya, kodwa ngoko sifuna uzisa kuthixo oko uthixo akubeka entliziyweni zethu. Silapha ke phakathi komnye nomnye, asidingi uba sinike udido oluthile kwimeko, kodwa ngokulula nje sithi sawuthetha njani nenkosi uba ibime phambi kwethu, besiyawukwenzayo, besiyawuthetha njani izinto kuye ngokungqalileyo nje. Esinokuza sithi, nkosi ethembekileyo, ubani nobani into egqebe into ethile nethile yingxaki, ungandinceda? Besingenokuthandaza kamnandi babe ebeme phambi kwethu njengoba sisenza amanye amaxesha. Ngaba sithandaza olo hlobo ngenxa yabantu? Hayi, siyidingi loo nto. Asidingi ukwenzela abantu, sidingi ukwenzela inkosi. Lo esithetha naye uthetha nathi ngokuvakaliso, sithetha naye thina ngomthandazo. Awufuni ukuqala uthetha noThixo wethu njengomhlobo kumhlobo? Ndixelele nje, nkosi, kukho oku noku, kulapha ndiza nesidingo sam nesicelo sam, ndikuzisa kuwe, ndiyakuthemba uya kunceda. Siyamxelela kwaye siyakholwa uba uzawunceda uba uzawuphendula. Indumiso kwigama lakhe. Amen.
Let us stand up and pray.
Masimeni sithandaze.
Heavenly Father, I thank you from the bottom of my heart.
Bawethu semazulwini ndiyakubulela
for this hour.
Ngenzulu enhliziyo yam kule yure.
For thy word.
Ngenxa yelizwi lakho.
For thy speaking.
Nangenxa yokuthetha kwakho.
For thy word.
Ngenxa umsebenzi wakho.
For strengthening us in our faith.
Ngenxa yokusomeleza elikholweni lethu. Nkosi, sonke siyacela.
Hear our prayers.
Iva imithandazo yethu.
For all those who have asked us.
Inqabo bonke abo basicelileyo basibathandazisa. Nkosi ethembekileyo, yenza namhla ngalo ibandla lakho oko ubunokwenza ukuba ubunokuhamba apha emhlabeni. Hamba ngathi, thetha ngathi, sebenza ngathi, sithathe kuze kuzimbeko kuwe, kuzindumiso kuwe. Sithandazela abazalwane bethu kwimpuma yaseYurophu. Sithandazela umzalwane wethu othandekayo uRus. Msikelele ngokukhethekileyo kwixesha leholide yakhe, kwixesha lokuphumla kwakhe. Nkosi, yawungathetha naye ngendlela emangalisayo kwimihla yakhe. Mxhobise ngamandla avela phezulu. Kwaye sicela okufanayo ngathi, Thixo
othembekileyo,
asicela into ngokukhethekileyo kuphela uba isithembiso sakho sizaliseke kuthi, ukuze ilizwi lakho libonakaliswe. Ndiyakubulela ukhethekileyo ngokuhlanje ngenyaniso nje ezithile ukuba ngegazi lakho ixabiso elipheleleyo lemiphefumlo yethu lahlawulwa. Enkosi, ngokuqinisekileyo njengoba igazi lakho limpompoza, sihlangulwa ngokugqibeleyo. Ngokuqinisekileyo njengoba wabethwa, siyaphiliswa ngokugqibeleyo. Enkosi, sicela ngoku intlawulelo esisinyaniso yomzimba wethu kuguqulwa kweli qoqobhe lasemhlabeni. Nkosi ethembekileyo, siyakucela uba usitywine ngomoya ongcwele. Siyakubulela uba uyakunika kubo bonke. Sinika ukholo, uvuleka nje phambi kwakho nokuthemba uba uyakwenza. Wena ukhona, uthethile kuthi, ngoku sithe sathetha nawe. Indumiso nembeko mayibe kuwe egameni likaYesu. Amen.